waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Wasiiradda gaashaandhigga australia marisa payne ayaa canberra kula kulantay madaxweynaha afghanistan ashraf ghani. wasiiradda ayaa madaxweynaha tustay qalab loogu talagalay in lagula dagaalamo ama lagu ogaado waxyaalaha qarxa gaar ahaan kuwa la dhigo wadooyinka. in ka badan 100,000 oo xabo oo qalabkaas ayaa loo diray afghanistan si askarta dalkaasi ay u isticmaalaan, laakiin mrs payne ayaa sheegtay inaysan helin codsi ku saabsan in la kordhiyo ciidanka australia ka jooga afghanistan. waxay intaa ku dartay in kordhinta ciidanka australia ay ku xirnaan doonto tallaabooyinka ay wadaan iyo howlaha ay wadaan xulufada kale ee dalkaasi ku sugan.
We have no current request for increased engagement, but of course that is always an ongoing discussion in the NATO context, other members of the operation.
wax codsi ah oo aanu ku kordhino ciidankeena afghanistan jooga ma jiro, laakiin dabcan waxay weligeed ahayd wadahadal aan kula jirno NATO iyo xubnaha kale ee howlgalkaasi ka mida, waana ka qaybgalaynaa markii waqtigu uu munaasib yahay. iyadoo intii badnayd ciidanka australia ka jooga afghanistan ay ka soo baxeen, haddana wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in ku dhowaad 207 askari ay weli ku hareen dalka afghanistan. intooda badan waxay caawiyaan oo la taliyaan ciidanka afghanistan. ra-iisul wasaare malcolm tumbal ayaa sidoo kale la kulmay madaxweyne ashraf, wuxuuna sheegay inuu u ballan qaaday in askartaas ay sii joogi doonto ilaa dhammaadka sanadka soo socda.
to extend our continue our military commitment through to for another year through to 2018.
waan u sheegay go'aanka aan gaarnay waqti hore ayaana go'aankaas gaarnay oo ah inaannu sii kordhino waqtiga askarteennu sii joogaysa dalkaasi oo sii socon doonta ilaa 2018, wuuna ka mahadceliyey arrintaas. sidaa hadalkiisa ka maqasheenna, wuxuu ka tacsiyeeyey 42 askari ee australia kaga dhimatay dalka afghanistan. dagaalka afghanistan ayaa ah kii ugu waqti dheeraa ee australia ka qayb qaadato. askarta australia ayaa afghanistan la geeyey kadib weerarkii september 11 ee 2001 lagu qaaday dalka maraykanka, waxaana loo diray ciidankaas inay ka caawiyaan xulufo maraykanku u hogaaminayay oo doonayay inay xukunka ka tuuraan taalibaankii dalkaasi ka talinayay. ashraf ghani ayaa ka tacsiyeeyey askartii ku dhimatay dagaalka afghanistan.
You've always assumed a burden of responsibility where you've not been directly threatened.
waxaad markasta qaadataan mas-uuliyadda ina saaran iyadoo aan idinkaasi toosa khatar ugu jirin. waxaa sidoo kale ka mid ahaa wafdiga haweentii u horreysay oo afghanistan ka noqota guddoomiye gobol, habiibo sarobi. waxay sheegtay in in ka badan 40 oo colaad dalkaasi ay ka socotay, in haddana weli waqti ay sii qaadan doonto in afghanistan ay si buuxda iyadu isugu filaato.
We have lost everything, infrastructure, human resource, from the civilian up to military, so it is necessary that we have to get the support from international community.
wax kasta waanu ku weynay dagaalka, kaabayaashii dhaqaalaha, dadkii shaqooyinka qaban lahaa, shacab ama ciidan baha noqdeene, marka kama maarano inaanu helno taageerada beesha caalamka, gaar ahaan Australia.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au/somali.